shirka madasha wada tashiga Soomaaliya iyo saaxiibada taageera ayaa sanadkan ka dhacay Muqdisho gaar ahaan gudaha garoonka Muqdisho ay degan yihiin safaaradaha shisheeye iyo qaramada midoobay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shirka fura ayaa sheegay in dawladdu horumar ay ka sameysay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab
Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka
dhaqaalaha ayay sheegtay dawladdu inay qaadan tilaabooyin wanaagsan
waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirka ka sheegay in siyaasadda loo dhan yahay laga sameeyo horumar wuxuuna dul istaagay dastuurka iyo doorashooyinka qaranka
waxa kale oo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibadbaynta dastuurka oo 15-kii chapter farsama ahaan dhammaystiran yihiin sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya golaha wasiirada ansixiyay hor yaalla golaha shacabka
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan ayaa ugu horreyn uga mahadiyay dowladda horumarka la sameeyay
As we commence our discussions, we must first acknowledge the significant achievements made to date under Somali leadership and with international support.
Innaga oo bilaabayna munaaqashadeena, waa inaanu marka hore qirnaa horumarka ilaa haatan la sameeyay, iyadoo ay hoggaan ka yihiin Soomaalida iyo taageerada caalamka. Waxaa ka mid ah hagaajinta kartida maamulka heer federaal iyo goboleed, horumar laga sameeyay dhinaca maamulka dhaqaalaha, horumar laga sameeyay dhawaanahana gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
Shirka madasha maanta ma aysan joogin madaxweynaha maamul goboleedada waxaase jadwalka la qaybiyay ku cadeed in ay ka soo qaybgali doonaan madaxweynaha Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug halka Jubbaland laga asuumay wasiirka maaliyadda ma saacadda in ay iman doonaan dadka ku xusan jadwalka maalinta bari ah Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho